seni himbe tawrama dabbaji mudun en deni tampere no badi warde no hollire himbe darno gatta ko buyta dabbaji mudun en ko watta ko tawe nyamdu jaccana himbe dabbaji dimma di batay bolum dun do kam tuba ko be indirta destockage no tawa irdidi wodi no wodi destockage tawa do wadete non gilla sadorma wadai kam woni deni hollirama cedu no wawi warde na cedu no wawi jutude be no kalane ko anni warde durobe be kauta e lamu leydi e sarusiji kakkilide dabbaji be jeewo be dara noy dum watta ko tawe dabbaji din di chonnama sembe dabbaji din buyto do nyamduji didabo on gadeteedo on kan woni wakkade sadormo on wadi dun don kay tilayno dun latake dole do daade himbe deni cedu wadi de cedu mun juuti dabbaji puddi watude den ne tilay himbe chonnan ko watta ko tawe himbe baawi ko hoddi dun jogade dun dum wadi ko wi'e ko himbe baawi jogade dum kam woni sedda nyamdu dabbaji ko hoddi dum dabbaji din du garta seeda ko watta ko nyandu dun jogodi e himbe keba kisa hitane bondene ko heewi fu tilasiijo on kan himbe buri wadde gan kan kan tilayno me de stockage bi te de stockage strategico himbe no wada dum amma sayde jama'are fu ummi dari kan woni droobe pinube e gomnati himbe sarusije association sa himbe fu ummo daro heba kolla ko wonno wara e himbe no boowi wadde irdiddim fu de genal jaccata ko buri hewde fuddatana avril mai dum buri hewde de diam wari lawi dum burata lebbi tati mun gam droobe kay gille diam wari de hudo hudi fu hanti akko to remobe ton gilla dum fudde dum fuddi avril mai sayde himbe ketti